I praise music, baby.
Yeah. Woo. Wana una news tulifanya juzi tujabakiza.
Atuje what?
Hii ni original ndo maana niona nanga kwenye giza.
Sana sana.
Ukifuatilia sana mapenzi atakuumiza. This type of dick you got, I say my unaniumiza. Uliza heaven or hell, what do you sell? Look at my bell, he's a Chanel. Family matters, they wishing me well. Said if I love her, but come on Miguel.
Come on Miguel.
No, the champagne poppy. Wanajua ila hawataki. Siku namkabidhi mama car keys. They be like damn, they be like damn.
Goddamn,
how I'm a figure Ebo. When I turn them one of that low, he's getting money for show.
Money.
You niggas living in vain. Joji Funze maintain. I'm on the top of your food chain. Yao na game la bongo. Kuki nyingi mauwongo. Zima nipa mausongo.
Songo.
Niguso ndo manake unatoka chongo. Fact, we don't give a f kwenye longo.
Kwanza na low key standards, pili mini gang tatu siko easy. Sinezo beef wala hate, ila juu niko wise with the OG kingpin. Machizi wanatukazia namba wakati pishi zao na wacheat via email. Aso imekuwa my nickname, full details. Dushi boy, mindo OG boy, kwenye bars mina pita kama kali. Walichuma zao kivulini, kipindi bina saka zangu kwenye jua kali. DMV bila auto tune kwenye booth, drip kwenye drill, roof. J.O.D's, Louis V's, niggas eti hoodie this. Green X anataka nipa BJ, nikamuachia sim DJ. Mama alicheka big time, alipona nimetoa hit song na business. Stress ilikuwa my weakness, God ndo alikuwa my witness. Haters wamekuwa kama koni, mana niko juu na wadang kama Kobe. Na mimi niko God, one man army, wala so shi. Mambo ni bad, wala so tani, ubeshi ubeshi. Kama uvi mirambo, nani wadhani, leo ni mazeshi. Kunizidi wa ubado, hata we nani, haijalishi. Na mimi namba moja, yeah they know, tubishane kwa hoja mifano. Wananisoma baga boda, so leilo, nguvu za soda na wachora Picasso. Itikadi za kirasla kidube, nimeshaga mataka mkude. Na mademu wananitaga kivuruge, vile nalia mshaga dude. Napigaga slow, napiga fast, wala sina wasi. Karibu kwa show, first class, mkitaka dance. Wanasema hii ni soka ya pass, na mimi nimebless. Kama waja we njo, hizo kwa fast, ina make sense. Hizi level high level siguse, wameshindo waweze wese mbuse. Zamu yangu wacha nitese, washa zima mana limekata wese. Washa toka kwenye chaki na waona, wamekusha na hakuna wakupona. Na padozi joni ngoma juu ya ngoma, wanasema busy nimeshindikana. Najua mimi ni party sio. Naona natoka mbio. Walidhani ni utani, si ndio? Na umvisi ni majonzi kilio.